bado tunapendwa. Mifuko ni sunjima, bado tunapita. Ambia toto mama, fraye tu supisa. Supisa, fraye tu supisa. Manigas wanakunja, manigas wanakunja tu, wanakunja tu. Na sisi tunadunda, na sisi tunadunda du, tunadunda du. Hey, ayo, nikipiga deal na mcheki, mami ho. Nakumbuka kwanza nyumbani yo. Mara natoka na flani yo. Nili kabukira mani yo. Mara navuta mjani yo. Maneno kitu simple, agalafu my people. Iyo natoka chafuzi, chafuzi natoka chafuzi. Chafuzi natoka chafuzi. Chafuzi natoka chafuzi. Chafuzi. Maneno kitu simple, chafuzi. I'm more than your bitch and chafuzi. I got love for my people, chafuzi. I know I'm the mission, chafuzi. Hini kuona mbuno ishine dola moja. Bia tuta kuswaldo vile na jikongoja. Shida kitu gana tunaish mara moja. Kihitu so tukii streets nina wanyona. Angitu wa whisky wa
Dubastina.
Isige kuwa hivi na
Dubastina.
Angitu wa whisky wa
Dubastina.
Isige kuwa hivi na
Dubastina.
Nduma wana 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 fi. Mbura mchoy kuliko wana wana fi. Fitna zao zushki bao. Wana tingini za chup mine shiki yao. Waya Kostungu, nashukuru Mola ananipa michungu, nazidi kung'ara na naitika bongo. Bongo.
Dubastina.
Iyo natoka chafuzi, chafuzi natoka chafuzi. Chafuzi natoka chafuzi. Chafuzi natoka chafuzi. Chafuzi. Maneno kitu simple,
chafuzi.
I'm more than your vision,
chafuzi.
I got love for my people,
chafuzi.
I know I'm the mission,
chafuzi.
Kuona mbuno ishine dola moja. Bia tuta kiswaldo vile na jikongoja. Shida kitu gana tunaish mara moja. Kihitu so tukii streets nina wanyona.
Nenenga, nenenga.
Iyo natoka chafuzi.
Nenenga, nenenga.
Iyo natoka chafuzi. Iyo natoka chafuzi. Chafuzi natoka chafuzi. Chafuzi natoka chafuzi. Chafuzi natoka chafuzi. Chafuzi. Maneno kitu simple,
chafuzi.
I'm more than your vision,
chafuzi.
I got love for my people.